Bossa Pó.
Caesar on the bass.
Wakedde ng'omulyango luguddwa lwa bufumbo, nali manyi kizibu okubaawo. Zitya n'obabuulira eyesiga Mukama Katonda, okutte wagumu wa kisanyu, totamu kutunda mwoyo gwo. Agenda kuwanguza, semazima nalinekubagiza, ngezi y'omukwano ngitya nnyo, mandowooza kyekiganya ekisinga. Bwe netegereza n'ebigambo, nemanya bulungi Katonda, obufumbo kyekiraba ekisooka. Okwagala nakyo si musango, kasita muyita mu mateeka, nenefulirayo nang'omuntu kekaseko kumatama kano. Oyagala kinkuwe, yagala ekirabo ky'otomalewo, omutima obeera omaze. Oyagala kinkuwe, yagala ekirabo ky'otogabeeko, omutima obeera omaze. Onyumidde nnyo mu gawuni yo, nekasimayiro kagenderedeko, nengera bali we batulaze essanyu nabo. Ali yamanya nti kiribaawo, nenkunanika empeta ku ngalo, mu maaso g'abangi kikoze bulungi nakyo. Nkusuubiza omukwano gukolokota, wansi w'enjuba njogera mazima, kulaba mu bingi kye nkusaba tonjiwa. Kwagala tondumya bebi, tuwanise bendera, ekimuli ku musana olumu tekirama, kimulisa ku nkuba. Obufumbo kimanye bulimu amakoona, okulembeza nga ssanyu, kusaba bwe mbanga n'omusango, ekisenge ye kava. Katonda gy'ali ye musumba waffe, abe wakati wo nange. Oyagala kinkuwe, yagala ekirabo ky'otomalewo, omutima obeera omaze. Oyagala kinkuwe, yagala ekirabo ky'otogabeeko, omutima obeera omaze. Ontabuulira ng'akacyayi kasupima bulungi amajaani, tupanga temuli kasukaali. Okwagala lugendo luwanvu, osanga ne mu makubo emisanvu, wewesiga muno gwe musingi. Ekiyalo omutonzi gw'okulembezanga, gwe kasita omuyita nti taata, ebitono n'ebinene obibuuse. Kwagala tondumya bebi, tuwanise bendera, ekimuli ku musana olumu tekirama, kimulisa ku nkuba. Obufumbo kimanye bulimu amakoona, okulembezanga ssanyu, kusaba bwe mbanga n'omusango, ekisenge ye kava. Katonda gy'ali ye musumba waffe, abe wakati wo nange. Oyagala kinkuwe, yagala ekirabo ky'otomalewo, omutima obeera omaze. Oyagala kinkuwe, yagala ekirabo ky'otogabeeko, omutima obeera omaze. Oyagala kinkuwe, yagala ekirabo ky'otomalewo, omutima obeera omaze. Oyagala kinkuwe, yagala ekirabo ky'otogabeeko, omutima obeera omaze.